Mamba wangu, tena njia yangu, unishike mkono, nikilemewa. Yesu mamba wangu, tena njia yangu, unishike mkono, nikilemewa.
Vita vikali, unitete.
Tena njia yangu,
mkono
nishike mkono.